crop exploding was a morning.
Wizzy Kate, yam beans, Sabbath, the mobina mokorins, Singoma, Nita, yam teddies, Mana, boom, your man, your no soka, the human Nita, jam, obey, can't talk, no yakam, obey, who know what to win yamala, when the gula just to one pay. Number another one. Katwe ya kaliko fenyabula. Mukama ya kuweza jizakula. Wali muna kune sumu yabula. Katikafa na kina kuchekula. Upana wana mbunye mede doktu wanda kekecho. Upana wana mbunye mede doktu wanda kekecha. Upana wana mbunye mede doktu wanda kekecho. Upana wana mbunye mede doktu wanda kekecha. Number another one. Katwe ya kaliko fenyabula. Mukama ya kuweza jizakula. Wali muna kunge sinu diabula. Katikafa na kina kuchekula.